Guhera ku itariki 28 ukwezi kwa gatandatu, uturere twose tw'intara ya Quebec tuzajya mu ibara ry'icyatsi. Zimwe mu ngamba zari zisanzweho zo kwirinda zizoroshywa. Izo ngamba ni zizikurikira. Ibirebana no guhurira hamwe abantu ari benshi ahantu hiherereye, umubare ntarengwa w'abantu 20 bemerewe guhurira hamwe mu busitani bwihariye ariko hanze. Ikindi kandi nuko mu maresitora no mu tubari, umubare ntarengwa w'abantu 10 bashobora kwicara ku meza amwe, cyangwa se abantu benshi ariko baturuka gusa mu ngo 3 zitandukanye. Mu gihe abantu bicaye hanze ku mabaraza cyangwa se kuri terrasse, bashobora kwicara ari abantu 20 ku meza amwe. Ikindi kandi nuko umubare ntarengwa w'abantu 10 cyangwa se abantu batuye mu ngo 3 zitandukanye, bashobora guhurira hamwe bagateranira hamwe mu rugo kandi mu nzu imbere. Aha ariko abateraniye hamwe barashishikarizwa kwambara agapfukamunwa ndetse no gukomeza guhana intera. Ibijyanye n'ibirori byo gushyingirwa ndetse n'imihango yo gushyingura bibera ahateranira abantu benshi biremewe, byaba bibera imbere mu nzu cyangwa se hanze. Ahariko umubare ntarengwa w'abantu bagomba kubyitabira ni abantu 250 kandi bagomba kuba bicaye. Imihango yo kwiyakira ikurikira ibirori byo gushyingirwa iremewe, ariko ahangaha ntibarenza umubare w'abantu 25 mu gihe kwiyakira bibera mu nzu imbere, cyangwa se abantu 50 mu gihe kwiyakira bibera hanze. Ku bijyanye n'imikino n'imyidagaduro, imikino ibera mu nzu imbere iremewe mu matsinda y'abantu 25, cyangwa se ibera hanze amatsinda y'abantu 50.